ngoba ndiyambile ekhaya akuthi zoshintsha kusazoba nje kusazofana ebe ndihamba naye sazohamba mane ebe ndithetha naye sazothetha nyane nobe ezinye izinto zingatshintsha ungaqali ndizobe ndilapha mna futhi uyandazi wena ndiyawagcina amagama mna kwaye andizange mna ndingabi nakuthembakala jonga mamela jonga mamela ndizwe utshintsha ndiyaqelela utshintsha ndiyaqelela bheka lalela bheka lalela ndizukuguqula ndiyakutshela
musicatiminati.com.